olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
E iei masalonga o le se fulu pasene o tamaiti au se talia nei. Olo ola ma le whaafita uli wha ale soifua ma loloina e whaingoina o le Tourette syndrome. O se whaafita uli a fia ine ura o le whai ai. Ma mafua aini ngā yo inga e pei o le minoi o fōlinga e le e mawhai o na tāo fia. Po o se leo e wha'a leo ina e le e mawhai fō i o na tāo fia pē pū lea e se tangata e a awhia e le Tourette syndrome. I se su asu enga lata mai nei, wa ilo a ile mā walunga. O le tūlanga la matia o ila atu e a awhia i le Tourette syndrome, i le tau mawhai lea e pūle i o la atu wola. E fitu tau sanga le matua o le ele i o Max, i le teimi mua mua, na umaya i le whai unga fōmai, o ia e a awhia i le Tourette syndrome. Na ia tā ua le wha'a sā wā o isi tamaiti i a te ia i le a onga, o na o a unga wha'a lia o le ngase ngase, le le mawhai o na tā o fia, le mingoi, le minoi o na fōlinga, po se leo, na te wha'a leo ina e le mawhai fo'i ona ia pūlea. Ona o na awhianga po o a unga wha'a lia o le ngāse ngāse le Tourette syndrome e le mawhai ai o na whai ngā luenga pe mafuta i si tangata. Na ia tu ua lana a onga i le wha'ai unga o le wasenga se fulu po o le ia ten. Na saunua Dr. Melissa Ligari o le Kids Research Institute Australia o a unga wha'a lia o le Tourette syndrome, ua matua a fia ai le ola mā lolo ina o le mā fau-fau o tamaiti e pei o Max.
Tourette's took more than just the control of Max's body. It has profoundly impacted mental health. At now 18, Max's mum has lost count of the number of suicide attempts. Max's mother told us Max doesn't want to die, but also cannot live like this.
Dr. Melissa Ligari, Oli Kids Research Institute, Australia. Na ia tā ua o le olanga o Max, o lo o tutusa ma olanga o le isi se fulu pasene o tamaiti au se tālia, o lo ola ma awhianga o le Tourette syndrome.
Now Max's story reflects the harsh reality faced by many living with Tourette's and other tic conditions in this country. Long waits for diagnosis, limited access to effective treatment, turned away by the NDIS, stigma, discrimination, not being believed, limited understanding and support in schools and workplaces, and this sadly results in severe mental health issues. These challenges aren't new and they've been ignored for far too long.
I le suesuenga ma mua mua ia awhianga wha'a le mā fau-fau o tamaiti mai le Tourette syndrome, o le ripoti e whaingoina o le impact for Tourette. Na fasilingi ai e Dr. Ari tamaiti ma mātua to alua se lau, ma na whaailoa mai ai le to atele o tamaiti na mā fau-fau e pule i o lato wola, ona o aunga whaalia ma awhianga mai le Tourette syndrome. Na ilo ai fo ile ripoti le le lava o fo ma i whaapitoa o le mā fau-fau po o psychologists, e ma whaiona o fo ina tonga fitinga whaapitoa mō tamaiti a awhia i le tic, le minoi po o le leo e le ma whaiona lato pūlea pe tā o fia. O le tamaita i o Dr. Amanda Maxwell, o ia le clinical psychologist and clinical research manager o le Tic Clinic a le Université o New South Wales.
Now, medication can be very helpful, but of the sample that we surveyed, 50% said that it did not control their tics or minimally control their tics, and there's obvious side effects as well with some of the medications. In terms of the impact on functioning, it was great. So 80% of our survey, those surveyed, experienced tic daily. And about 50% of the children reported that they didn't have tic-free periods of more than 5 to 10 minutes in a day, so they're ticking all through the day.
O aunga nei, o le to atele o tangata o lo o ola ma fia I le Tourette syndrome, o ila to uele ma fai o na fai ngā luenga. Na faa alia Dr. Maxwell, o le isi whaafita auli o lo o fea ngai, matangata o lo o a fia I aunga o le Tourette syndrome, o le whaingata le o na maua whesoswani, i lalo le polkalame insua le National Disability Insurance Scheme, le NDIS.
The financial burden is great. It's not just because some adults are unable to work, but there is also a significant cost of accessing healthcare for these young people. 1 in 20 had NDIS funding. 3 out of 4 had their applications denied. My experience and the experience of other clinicians is that they are denied because tic disorders are not considered a permanent disability. Yet even adults we work with that clearly have tics that have persisted into adulthood and that are experiencing significant functional impairment are also being told that their disability is not a permanent disability and denied funding.
Dr. Amanda Maxwell, le clinical psychologist, ile tic clinic ale University of New South Wales. O tausanga umwe fa ailonga inai le vaya so fa ailoa le awareness week ale asosi le Tourette Syndrome Association of Australia le alo fa ailonga ina ma fa tawa ina ile vaya so nei ma ile aso muamua ile aso fitua uni. O le manatu autu o le nei tausanga understand the impact. Fa ailoa ina I tangata lautelea a fianga o tangata olo oso I fua ma unga fa'alia o le Tourette Syndrome. O le tamaitai o Professor Valsama Eppen o lo opulea au aunanga le Child Psychiatry a le University of New South Wales I Sydney. Na ia ta ua o se tūlanga whainga tā tele o na Onisio Taimi e o lava I fō mai e le o mautonu I au aunanga e langolanguina I tangata e maue le Tourette Syndrome.
GPs are usually the first stop, but could also be pediatrics, neurology, psychology, and some will go to the eye specialist if the first tic is blinking or screwing of the eye, or to ENT specialist when they have a vocal tic like grunting or throat clearing, and so on. But often it's not picked up as tics or Tourette. Better understanding is critical as currently it's caught between two main worldviews. One is, oh, tics, not to worry, they'll grow out of it. Or, oh, is that the swearing syndrome where people blurt out the obscenities? You don't swear, so you can't have Tourette. Neither is a helpful approach, because the majority would fall somewhere in between.
Ua maala au Professor Eppen I se ala fuo o onanga. E ta au fi aile atunu u atoa po se national guideline e fasino ile Tourette syndrome.
A national guideline will provide uniform minimum standards and a consistent approach that's agreed upon by all consumers, stakeholders, professionals. As to the framework to awareness, early identification, comprehensive assessment, and also matching supports. And that should also include accommodations at school and for disability supports where it is applicable. It is indeed a human rights issue for the 55,000 Australians who are living with Tourette's.
Professor Valsama Eppen, si lafia se tasi pe e te mana o mia ia se Fesoa Swani e mawhai ona maua I le Lifeline, tasi tolu, tasi tasi, tasi fa le Suicide Callback Service I le tasi tolu o o ono lima iwa fa ono fitu le Kids Helpline I le tasi walu o o lima lima tasi walu o o. O le ripoti le nana fa mao pōpoina e Wing Kwan mo le SBS News.
Like, share, ma fa'ali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.